Ladies and gentlemen,
Barusta, once again,
Stambaiko.
It's Wilhelm, Wilhelm
Kibrono, the producer.
Msiulize mbona, eti mbona na nona. Squeezing nalishwa mimi. Msiulize ni nani. Mi wangu na mwita Doli. Sijui wangu na mwita nani.